radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi bigezweho na Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirimo abana bashaka ababyeyi babo bamaze imyaka 30 batandukanye. Turakira abana bashaka abavandimwe babo abatandukanye amaherere na n'ubu bakibaza uko ababo bagiye. Murumva abasigaye ari impfubyi bakabaho gipfubyi batagira amahwemo kandi bari mu miryango. Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga kirimo akababaro kavanze no kwiyakira no kwizera kuzabona ituze risusurutse imitima. Agasaro kabonetse
agasaro
Turakira Kabageni Berancile ushaka umuryango wa musaza we Evariste Kalimba. Bari basangiye se ba nyina batandukanye bakomoka mu karere ka Gicumbi ahahoze ari prefeture ya Byumba. Kalimba yari atuye I Kigali ku Kimihurura. Kabageni Berancile atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba akagari ka Gatunga umudugudu yanje.
Karimbo yishwe na agisida y'imodoka, cyagiye yishwe n'imodoka ya gisirikare. Ndibuka ko musaza wanjye ariwe wagiye kumushyingura na papa.
Icyo gihe hari mu wihe mwaka?
Ntabwo mwibuka, urumva n'imbere ya jenoside. Yari afite umugore nawe yapfuye mbere ya jenoside. Nyina w'abo bana turimo gushakisha.
None se bari batuye he?
Bari batuye Kimihurura.
Iyo aksida aho yabereye waba uhibuka? Hari abakubwiye aho aksida yabereye?
Nibuka, ntabwo aksida aho yabereye ntibuka, ariko ndibuka umwana mukuru w'imfura witwaga Dusabe w'imfura yabo.
Ariko bakubwiye yuko yakoze aksida bitewe n'imodoka ya gisirikare?
Yego.
Icyo gihe na papa we bari kumwe?
Oya, bagiye kumushyingura. Urumva batanze itangazo kuri Radio Rwanda bagenda bagiye gushyingura.
Icyo gihe mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye aho Kalimba avuka, nanjye aho mvuka, kuko ubu narashatse nyine nanjye aho nakubwiye umwirondoro wanjye n'aho nashatse I Kigali.
Ariko genda shaka aho mwari mutuye igihe Kalimba bari kuyitabaga Imana.
Ye, ni mu cyaho bari Byumba. Mu karere ubu kabaye akarere ka Gicumbi, umurenge wa Rutare, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwimbogo.
Ariko musaza wawe yaratuye ku Kimihurura yitaba Imana?
Uwo Kalimba nyine yaratuye Kimihurura.
Yarafite umugore n'abana?
Yarafite umugore n'abana. Umugore we yitwaga Saniya Nyirabagwiza, akaba mwene Bizagwira. Bari batuye rero Kimihurura.
N'abana be hari abo wibuka?
Imfura yabo yitwaga Dusabe, yari yarashatse Rwamagana, hakaba n'undi witwaga Kigingi n'undi witwaga Nyampunga.
Umugabo w'I Rwamagana izina ryo urarizi?
Ntabwo tumuzi. Bose bari bakiri abana.
Na Nyampunga yari akiri umwana?
Bari bakiri abana.
Ese mbwira, wowe muri 94 wari ufite nk'imyaka ingahe?
Nari mfite imyaka 20.
Uba wari uzi ubwenge?
Nari nzi ubwenge.
Nta gakuru uzi kuyu Kigingi? Nyampunga nta makuru yuzi?
Yekareka.
Nyina ubabyara Saniya, Nyirampunga nta makuru yuzi?
Saniya yari yarapfuye.
None se Dusabe umbwira ko yari yagiye gushaka I Rwamagana, we yari mukuru bihagije wo gushaka?
Yari mukuru. Ntabwo mwibuka ni uko yanganaga? Ubwo nanjye ayo makuru nabwiwe na mukuru wanjye, niwe wambwiye ayo makuru ko Dusabe yari yarashatse.
Iyi myaka yose ishize mirongo itatu ningahe uyibuka buje mu kiganiro gasaro ka bugubuti numufashe gushaka ayo maraso yanjye nubwa mbere ugerageje kubashaka niki cyatuma kukandwa kuzamo
kubashaka kuko nigeze gushaka gutanga itangazo muri HCR ariko mu buryo nyoberwa aho baca
muri HCR ariko abajyayo nuko abatekereza yuko abo bantu bashakisha bashobora kuba bahari aho bahungiye bagiye muri 1994 dusabe yari Kibungo nkuko bimbwira ariko Kigingi na mushiki we boni babari ku Kimihurura ntabwo mbyumva neza sinza aho bari
bari rwose
aba bana ntabwo musaza wawe nubwo bwose musangiye so gusa ntabwo yajyaga bazana irutare kubasura nta sura yabo niwe
yarabazanaga urumva niwe wanabazanaga cyane ubwo wenda ko nandi no mu mashuri si hari n'igihe ntababonaga narigaga ntabwo nababonaga
kugira ngo dufashe abadufasha kumenya aho abantu bashobora kuba herereye Kalimba Evariste akora i Kigali atuye i Kigali ku Kimihurura yakoraga iki
ntacyo yari umuntu ushakisha nta kazi yari afite gafatisha
yari umuntu ushakisha yari umuntu usenga agira abasengana nabo yajyaga mu misa ku cyumweru cyangwa ku wa gatandatu
ntabyo
uyu mudamu we nubwo bwose yitabye Imana mbere nawe ya 1994 Sania yakomokaga iwabo
aho kwa bizagwira Kimihurura bose bari batuye hafi aho
hanyuma rero uti ndaje nimufashe nshake umuryango wa musaza wanjye muri macya bushaka ni batatu bari basigaye bashobora ko bakiriho
nibo dukeka baba bariho nako ntabwo tuzi niba bariho nibo dushakisha kuko nibo njyewe nibonze
nibuze
dusabe rwose we niwe mfura ya Kalimba niwe tuzi twese na Kigingi na Nyamunga Nyamunga we yitiranwa na sogokuru
ubuse niba Imana bakaba bakiriho bakaba bari aho ngaho i Kigali bakaba bari mu ntari iyariyo yose u Rwanda rusigaye ruturwa ku mpande zarwo zose bakaba bakumva niki wumva ushaka kubabwira hano muri kino kiganiro agasaro kaburaga
ikintu nababwira nuko bamenya ko umuryango wa Rwitera hari abasigaye rwose baza bakagana umuryango wa Rwitera ko umurage wabo uhari tukababona byadushimisha rwose ko na nyirakuru akiriho
Kabageni Berancira rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushaka umuryango wa musaza wawe Kalimba Evariste no gukomeza ugategereza wizeye mbifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 Kalisa Kalisiti yatandukanye na mama we na bashiki be babiri bari bageze i Kisangani muri Congo Kinshasa yagarutse mu Rwanda ari kumwe na se n'abavandimwe be bandi babiri imyaka ishize ari 28 nta gakuru ka mama we afite ariko yabwiwe ko bashobora kuba bari mu nkambi ya Kintere muri Congo Brazzaville Kalisa Kalisiti atuye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka akagari ka Kimo umudugudu wa Kabeza
kizanye mu kiganiro cyangwa nimufashe gushakisha ibyo wanjye nabuze mama hamwe na bashiki banjye ugiye kuna muri Congo arahoza kizanye ire mu Kisangani no kwatandukane kwiye tugaruka mu Mbanda huo wakamaza mbaja mwiko mbara sabia. Mbaje zeyo mbashwa kwa wala bae mungami ya kii. Hele niko makuli ya nchiza mbi. Aliko kashiki wa njibo waza ushaka wa abaga wumu mbatura nyaonga hao. Kukicho jereo sinanje kumunya makuli ya. Nanje kwa mnyo yuchuna gata anu. Nyabu giwe numu unu. Nari mbawa nimera numu unu. Umu unu chani yeshi. nzo gukira impunzi gibiza mu Rwanda nkamagara umuntu uri muri Congo Brazzaville kugabara kafiti ajye kumfasha arafasha ajya muri umwambi ya kintere asanga umukecuru rwahari arazarambwira ati rero Kalisa wowe itegura ukuntu wakira mama wawe nimba uzagusanga amasaka nimba uzamujyana wabwo yahoze mutuye iwanyu ati ibyo ni ibyawe tubwira aho tuzakamukugereza ndavuga nti nayiteguye nta kibazo mumuzane agiye kumureba rero ngo amuteguze kuza ngo asanga umunkambi yagiye kureba babashiki banjye bashatse iyo ngiyo mu giturage baravuga ati ntabwo namenya hano yagiye kuko ntabwo nzamashiki baba ariko dukomeza ubarireza amakuru wabaza ku ijwi rya Amerika wabaza n'ahandi hantu bashaka kugufasha atari igihe uzababona ariko njyewe ndabona ntabwo ntabashije kubabona nonubu wanyuma rero nza gutakaza nimero y'uwo mugabo barakafite sinakongera kumenya amakuru yabo.
None mama wawe yitwa nde uvuga ko ari munkambi ya Kintere?
Yitwa Nyirabikari
Marigarita. Nyirabikari yakomokaga muhe komine mu Rwanda rwa mbere ya 1994
komine Gishamvu segiteri Mukuge na Serire Mukuge.
Hanyuma bashiki bawe bitwa bande?
Mushiki wanjye umurikira yitwa Pape Chantal abamuhererezi we yitwa Umutesi Mediatrice.
Abakubwiye ko bashatse hafi y'iyo nkambi ya Kintere bigeze bakubwiraho umusozi wari wo umujyi wari wo icyo giturage cya Congo Brazzaville hafi ya Kintere bigeze bakubwiraho bashobora kuba baragiye?
Ntabwo yakimbwe kuko uwo mugabo twavuganaga yambwiye ko nawe amakuru bashije kumenya gusa muri uko bashatse abagabo atwatazi izina rye ry'abantu bashatse kuko iyo aza kuba ngarizi nawe yari kujya kumfasha akabashakirayo ariko ngo wamubwiye ko yagira inyuma agiye gusura abo amaze ngo n'iminsi ngo ntabwo azi nawe ngo ni ikihe giturage bashatsemo.
Kalisa Kalisiti, papa wawe mwari kumwe mugeze Kisangani na mama wawe na bashiki wawe, wowe na papa wawe muragaruka, papa wawe yitwa nde?
Papa wawe yitwa Karenzi Ben. Yaje kugera gutya nyuma arasaza arapfa arashyingurwa nyina ari Mukuge.
Komera nongere ngaruke kuri mama wawe. Wambwiye ko yitwa Margarita Nyirabikari, kwa makuru ufite igihamya yakwerekaga yuko ari mu nkambi ya Kintere. Abantu iradiyo Ijwi rya Amerika ni radiyo abantu batuye mu nkambi ya Kintere bumva cyane, ku buryo niba mama wawe koko akiri mu nkambi ya Kintere ndahamya yuko ubungubu arimo arakumva kumubona n'ibintu bitazaturushya. Reka nibwire yuko arimo akumva muri kano kanya ngaho mubwira amakuru mu Rwanda.
Icyo namubwira ari kunyumva, namenye neza yuko mucyabuje gutaha ari uko adashaka gutaha nta bana afite, kuko twagiye turabana kuko afite abana batanu. Noneho we mu gutandukana agumana na babiri, ariko abo batatu twese twaje mu Rwanda turahari. Mukuru wanjye arahari na mushiki wanjye wundi arahari, bose bari aho bameze neza, bose barakuze barabyaye bameze neza nta kibazo. Iyo ni n'undi mushiki wacu wo kwa Macho yakundaga mu rugo yaraje nawe arahari atuye Muhanga ameze neza nta kibazo. Bose ni amani bari kunyumva ndamwingira rwose yagerageza kuryo ki atubenye uko ameze akataha akaza mu rugo tumeze neza pe kandi turamukunda cyane cyane cyane, kandi twese turahari twese abantu bari twese turahari rwose. Rero urumva ko anyumva yafasha akamenya neza rwose kwagihumeka byashimisha.
Ibyo muzabiganira birumvikana ku mubyeyi ufite abakobwa babiri hafi yaho hatuye hafi ya nkambi ya Kintere, akaba bundahamya ko afite abuzukuru nko kuvuga yuko bashatse ajya gusura abuzukuru, avuga ati afite abana n'abuzukuru hano. Ariko ku rundi ruhande no mu Rwanda uragira uti na hano ahafite abana n'abuzukuru. Ubwo rero muzahura, nzasaba cyane ngerageze kugira ngo mbahuze muganire mwumvikane ukuntu mwabigenza mugasurana, hanyuma mukaganira nk'umuryango mukagira icyo umugeraho. Hari na bashiki bawe ndavuga Ingabire na Umurisa, nabo niba bakumva gira icyo babwira basuhuze kubera ko nabo barakumva.
Iyo ndabashaka bose cyane cyane Ingabire Mediatrice ndamukunda, ni mushiki wanjye nkurikirwa mu ntege ndamukunda cyane cyane ndamukumbura nka buri uko mbigenza nyine kuko kandi nkumbabwira mbabasha kuko mbumva ko bariho ntafite amakuru yabo ntabyo nkabiganira umubabaro mu mutasi niba usobanuye n'ijwi ryo mbuga gihumeka koko kwa hano na Mediatrice amutoya rero nawe ndamukunda cyane, umuhereza wacu pe twese twishimira kubona nawe dukundana cyane ndamukumbuye nawe rwo kimwe n'abashiki banje mushyambi ntanga mutoni na Beata bose batawa kumbuye baba bamutse tutikanisha kutabwira mu gushaka kutatubwira amakorobegeze buri munsi aho banishuza ariko nyizere buri mwongo ubashije kumfasha biratambuka wenda niba byumva birabanezeza nabo kandi nizere ko biri bishimire kuza
abo bashiki bawe nibo bagushishikarije kuza ku Ijwi ry'Amerika
biro 15 maze kubabwira ko nyine kuza bafashe naho ndi kubabwira ati kuto biko ngiye kuza igeze he cyagenze gutu ntirwose telefone narayitakaje ntariko ndacyashakira uburyo kinabageraho ngo ngamenye uko amakuru yabo kise kwa komeje gushakisha Ijwi ry'Amerika ariko ndicyo wahagira mu gasaro kaburaga nawe ukareba yuko bagufasha kumenya ahantu mama tukamubona buri mwe buri munsi baba ambaza bigeze he uyu munsi ndagana nawo ese bitangiye kuza muri njye kuko intego yari yambere kujya mu gitambo se nabo bagira bamenye ko duhari ko mama afite abana hano mu Rwanda bahari umushiki wanjye muto narahari umushiki wanjye atarahari umva ko turahari pe ni byiza rero ko mama byumva akagira kuraje yo kuba yaduhamagara cyangwa se yadusura
ugize neza guhagararira umuryango wawe uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo ushaka amakuru ya mama wanyu ndetse na ya sinabashiki banyu bari muri Congo Brazzaville abo ngabo rero nibo dushakisha muri kano kanya Kalisa Kalisiti ndagushimye cyane kuba warategereje wizeye ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifuje amahoro y'Imana
nakoze cyane ndagushimye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga tugeze ku nkuru ndende abana babiri basigaye ari impfubyi nyuma ya 94 barirwa na bene wabo i Kigali ariko bakura gipfubyi munyana Yvonne numwe muri abo bana nubwo yasigaye iheruheru afite imbaraga n'umutima byo gushaka nyirasenge Clarisse Bambire Yvonne Munyana atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Rurembo arashaka rero bamwe mu bagize umuryango we barimo na nyina wabo Kambire Clarisse
ikintu kinzanye mu kiganiro agasaro kaburaga ni ugushakisha umuryango wanjye naburanye nawo mu gihe cya 94
mwaburaniye he
abo bantu ndimo ndashakisha ntago bavukana na mama yagiye gupfa yaraduhaye amateka yabo bagiye muri Congo bari bateye igikondo ubwo jenoside yabaye nyine baba igikondo mu karere ka Kicukiro
abo ushakisha ni bande rero bambwire
harimo murumuna wa mama wanjye witwa Kamire Kararisa na musaza we witwa Haragira Imana Jean Pierre ariko Kamire Kararisa yigeze kwandika urwandiko yo aruha Croix Rouge twara abana batoya hari ahantu twarererwaga mu rugo twarererwagamo urwo iyo baruwa nibo bayakiri basubiza Croix Rouge bari yari yanditse avuga yuko bamubwira niba hari abana bamukuru we baba bararokotse barasigaye kuko urumva birashoboka yuko wenda yaba yarazi yuko mukuru we yapfuye rero abo ngabo batureraga kubera twari batoya basubije ku Croix Rouge yuko twapfuye kandi duhari
babishe babizi neza kandi babishaka rwose
yego barabishakaga
bagira ngo babagumane bonyine hari inyungu ubona bari babifitemo
hari inyungu bari babifitemo kuko bashakaga kwikubira imitungo urumva kubera twari batoya twebwe ntitwari buzamenye uko ibintu byari bimeze kuko n'ubundi no kugira ngo basubize gutyo bumvaga ko bagiye kuza bakabambura bya bindi bisi byabo niko gusubiza ko nta basigaye nawe rero ahita afata umwanzuro wo kuguma muri Congo amakuru yatanze muri iyo baruwa yavugaga yuko ari muri Congo i Bukavu yashakanye n'umukongomani afite abana babiri
ubu ngubu ni Kabire Clarisse nawe se Haragira Imana Jean Pierre hari amakuru ye waba ufite
yawe ntayo dufite kuko uwabashije kwandika n'uwo nguwo
hari abandi wifuza kumenya makuru yabo umuryango wawe mama wawe yasize akubwiye ko wazagerageza kumenya irengero ryabo
ya nabo ngabo ngabo nibo yatubwiye bonyine abandi bo barapfuye
kuba bakubwira yuko Kabira ashobora kuba ari ibukavu icyo gihe hari mu buhe mwaka bakubwira ko yashaka umunyekongo ko atuye muri ako gace ka Bukavu hari mu buhe mwaka niba wibuka
icyo nibuka cyo nuko ngereranyije ni hagati ya 2004 na 2005
wowe muri 1994 wari ukiri muto cyane
nari ntaravuka njye navutse nyuma yayo ariko nari mfite mukuru wanjye wavutse muri 1994 ari nawe Kamire Kararisa yabaza njye naganze
yitwa nde
mukuru wanjye yitwa Dushimimana Solange ariko yarazwi ku kazina ka Kavatiri
none abo babareze inyungu bari babafitemo bazigezeho cyangwa se ntibyabahiriye
bazigezeho kuko baratwangaje badufashe nabi nyine buri wese acukwe twongeye guhura twarakuze
ariko iyo mitungo bashakaga y'ababyeyi banyu nayo barayifashe
barayifashe nta kintu na kimwe twigeze tubonaho kuko nyuma hagezwa hazaho hagurwa na Bene nira banki ya Beneri ko nyine birangira uko nguko turatatana njye na mukuru wanjye twongeye guhura turi bakuru
hanyuma iyo bank Beneri ni banki nkuru y'igihugu ihaguze yahaguze nande yahaguze n'umuntu bahagarariye cyangwa se yahaguze nabo babareze bakifuza
nyine byabaye ngombwa ko bimura abaturage bose imitungo yose nyine ubwo abari badufite bose barabyiyandikishaho baratwimura batujyana iburasirazuba mu karere ka Rwamagana kubera twari abana nuko batugejejeyo rero urumva i Kigali nta wundi muntu twari bujye dusanga baradutatanya nyine batugejeje i Rwamagana batangira kudufata nabi baratwirukana bakajya badukorera amahohoterwa atandukanye mukuru wanjye we ahita yigendera
none iyo sambu yanyu tukigarukeho kubera ko abana bahohotewe bafite imitungo ntabwo ari cya kiganira Gasaro Kaburaga kigamije ariko kumva umwana ntumwumve ntumutege amatwi akuganyira ntabwo ari byo ndagira ngo nkunze kandi nabumve ikiganira Gasaro Kaburaga na mwese mu rudusaru tw'u Rwanda nta urengana utarenganurwa iyo sambu yanyu yari hehe
isambu yari iri Gikondo
yego
ubwo umurenge n'uwa Kigarama uretse ko yitwaga nyine muri Gikondo icyo gihe ubu ni mu murenge wa Kigarama akagari ka Bwerankore umudugudu ntago mwibuka
Bwerankore ndahuruzi birumvikana ariko mbwira ntabanga ririmo abo babyeyi babareze bakamenya amakuru ya Kampire Clarisse ariko ntibayabagezeho batagira ngo muhure ni bantu ki bapfanaga iki na mama wawe bapfanaga iki na papa wawe ni bande
abo bantu rero ubwo uwo yari umugore wa marume marume icyo gihe yari afunze ubwo twa mama yarapfuye tubona nta handi hantu dufite ho kwerekeza tujya kwa aho ngaho kwa marume ariko marume atari muri urwo rugo turagenda tubana na mukamarume rero niwe wagurishije aho Beneri yabashije kuba kugura nyine kuko hose ntago Beneri ariyo yahaguze hari ahasigaye atariyo yahaguze abaturage bakajya bagenda bigurishiriza ku giti cyabo yaratujyanye aratubwira ngo dore aho imitungo y'iwanyu amafaranga yabashije kuboneka mu mitungo y'iwanyu dore ngiye kubaguriramo ahantu ikibanza yarakiguze mu by'ukuri ariko ntiyabishyira mu nyandiko ntihagira n'ahantu na hamwe byandikwa bigeze nyuma arangije arahatwambura tubwira yuko atigeze anatumenya ko nta n'imitungo yigeze agurisha aratwihakana nyine tubura ahantu na hamwe twabarizwa turamwihorera byose barabijyana
munyana uri mu Rwanda
yego ndi mu Rwanda
uzi ko icyo gihugu gifite amategeko kigenderaho
yego kirayafite twaragerageje kurega ariko aho tugeze hose tugasanga yatuguze tugezeho rero kubera n'ubwana no kuba tudafite uri butuvuganire tudafite nta n'amafaranga twari dufite turangije turabyihorera.
Hari umugabo ngaho mu Rwanda ukunda guca impaka cyane cyane yabonye hari abantu barengana kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, uwo muntu kwakunda gusura u Rwanda kunahi Musanze yahaje, wigeze utekereza kuzagenda ugatera agatoki ukamusaba ijambo ukamubwira uti mubyeyi ndagutakambira ndenganura?
Nyine impamvu yatumye tutabikurikirana cyane, marume yageze harafungurwa afunguwe afungurwa nawe nta mutima wo kudukunda afite noneho watwanga birushijeho arangije mukuru wanjye ashaka kurega arangije aramusarisha amusarishije kubw'amahirwe y'Imana tubona birakize ko rero tubyayitumye kuko yaravugaga ngo nihibeshya akagira undi nihibeshya kongera agashaka guhaguruka agagiye kumurega no gupfa azapfa. Ubwo rero twavuze tutaho kugira ngo umuntu azire ubutaka yazabaho uko Imana ya uko Imana izabishaka.
None se ubu tuvugana uri mu karere ka Musanze, ayo mahoro ku mutima wifuje kugira utayakura mu bintu ukayakura mu bantu, ubu ngubu tuvugana urayafite? Numvise mu kanya hari umwana w'umukobwa ukikiye yabonekaga nkamwumva, uwo mwana abo bana ubu ngubu ufite, uwo mufasha ufite, abo bakuremeye ukwizera baguhaye kumva yuko ibintu wamuganiye udagomba kubirwa inyuma ahubwo ubayeho ushobora no kuzagira ibya mirenge, uko kwizera wakwibonyemo ukwiyubakamo?
Nakwiyubatsemo kuko naravuze nticyatumye dusigara, hari impamvu akurikiye inzira yo gusenga twizera Imana iraturera, nyine iturera nk'uko yadushyize ku isi kanadusiga turi twenyine tutagira kirengera, kuko ngurikije amahohoterwa twagiye dukorerwa ni menshi ntabwo umuntu yabirondora ngo byose abirangize ariko ni menshi, kuko twamenye ko ari ihohoterwa twakorerwaga nyuma tumaze gukura.
Papa wawe witwaga nde?
Ntabwo muzi, ntabwo nigeze menya amazina ye, ntabwo muzi, nta nubwo nzirengero rye, sinzi niba ariho cyangwa yarapfuye.
Nta kintu mama wawe yigeze amukubwiraho?
Nta kintu yigeze ambwira ku bintu nk'ibyo, kuko najyaga namumubaza nkabona nawe agize igikomere abyihorera.
None Munyana, niba Kampire akumva muri kano kanya, uyu ni wa munota wo gusabana n'uwa ushaka mu Gasaro ka Buraga, niba akumva muri kano kanya mwandikire yabaruwa y'urukundo umubwire icyakuzinduye, niki wifuza kumubwira?
Icyo nifuza kumubwira Kamire Kararisa, niba nyumva, icyo nifuza kumubwira nuko abana ba mukuru we Mukamana Beatrice yuko bariho, turahari turi babiri, njyewe nubwo atanzi ariko ndahari, ndiho na mukuru wanjye Kavatiri na warahari, twese twagize amahirwe turiga turarangiza, mukuru wanjye afite akazi k'ubwarimu nanjye nubwo nta kazi mfite ariko nzakabona, icy'ingenzi ni uko twakongera tukabonana tukubaka umuryango, mbega tukahaguruka nk'intuza nk'umuntu umwe tugafatanya, nubwo abandi nta bahari ariko tugafatanya tugakora uruziga, kuko uruziga iyo ari uruziga rwuzuye nta muntu ushobora kuza basenye rwa ruziga. Murakoze.
Urakoze nawe kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Yvonne Munyana ushaka umuvandimwe Clarisse Bampire, ndasaba cyane kugira ngo Imana izabahuze kandi abumva ijwi rya Amerika bazadufasha ari benshi kugira ngo dushobore kumushakisha. Ngaho rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga, gira amahoro y'Imana.
Murakoze.
Agasaro ka Buraga.
Turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nine mungambi yarahitwa njia panda Ingara muri Tanzania hari umubyeyi wayivuyemo ari mu gitondo agiye gushaka umuti aho bayahiraga ntiyagarutse nyuma y'imyaka hafi 30 muhungu we Yosefu Usibomana aracyamushaka Usibomana atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Gahara kagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Gakurungu
yabuze nka saa 10 za mu gitondo yo gushaka ahantu umuti ari menshi ngiye kumubona
ubwo hari mu buhe mwaka
1994
ntabwo mbyumva neza turi mu 1994 mama wawe asohotse agiye gutashya ntiyagarutse umwari mu nkambi ibyo bintu byari bisanzwe ko umuntu asohoka mu nkambi ya Tanzania akabura abantu bakamubura
twe twara mu busa
wari uri kumwe n'andi mu muryango wawe wari kumwe na papa wawe n'abakuru bawe wanganaga iki icyo gihe wowe
njyewe nari mfite imyaka 27
kwari mukuru n'icyo wakoze kugira ngo umenye amakuru umenye irengero rya mama wawe
narashakishije hose mu nkambi hose na ngaho mu ishyamba hose ndamubura
none mama wawe hari indwara yarwaraga yari gutuma agenda akibagirwa aho yaturutse akarurongotana
ama yarwaraga hari ibintu bari muhaye kase ibintu bitamaro zera bamuze turiki mu rutuki mu Rwanda bitaga ngo ni bihano yaragiye gushaka umuti wo kugira ngo anwe aruki
icyo gihe yagiye gushaka umuti yararwaye none se ko mwari muzi yuko arwaye kuki mwamuretse akagenda wenyine ntimumuherekeze ntihagire umuntu bajyana ngo amube hafi
yarasanzwe n'undi ajya kushaka akagaruka twumvise ko nahinda aribo ariko agiye ntiyagaruka
icyo gihe polisi ya Tanzania yarakoraga cyane nubwo bwa mwari mu nkambi iyo habuze umuntu wavuye mu nkambi yagiye hanze yayo kandi polisi ya Tanzania nayo yabari hafi nkambi hafi aho mwigeze mubwira polisi ya Tanzania hafi aho yuko hari umuntu wagiye utagarutse ko mufite impungenge yuko ubuzima bwe bushobora kuba buri mu kaga
ntabyo twakoze
aho se muri izo nkambi zindi za Rumasi na Benako ndetse n'iya Japanda mwarazizengurutse mushakisha mubwira abantu mwakomokaga hamwe aho ku Rusumo mubabwira muti mudufashe hanyuma igihe kigeze mutaha mu Rwanda mwagarutse mu Rwanda ryari imyaka 27 irashize umubyeyi wawe avuye mu rugo aho mwari mutuye mu nkambi ya Japanda ntiyagaruka ugeze mu Rwanda washubije amaso inyuma cyangwa se n'ubu uvuze uti wa mugani uti uhiriye mu nzu ntaho adapfunda imitwe reka njye no ku ijwi rya Amerika ndebe yuko nabifashisha
aramutse abone rwose twashima Imana cyane kuko twabuze irengero rye
abavandimwe bawe mwari kumwe icyo gihe muri Tanzania muri kumwe aho ngaho mu Rwanda
turi kumwe bose barahari
none mbwira Sibomana ye wari umusore 94 mama wawe agenda agiye umubona ariko wari utararungura urashaka ntiyarahari urabyara nti wamwereka buzukuru ndetse nti wamwereka n'umukazana kugira icyo gihe gikomeye mu buzima bwawe utabona umubyeyi wawe wagiye umureba ubahute wabibaye icyo gihe cyose wakibaye hute wabishoboje iki wa izo nzira wazinyuze mu buti z'ubuzima
izo nzira na nazibaye mu nyine mfite agahinda kuko mama sigize muhamba sigize musiyungura sigize mbana n'umurambo we ni ukuvuga nyine byambaye gikomeye cyane mu mutima wanjye
hari abana benshi bakurana icyo gikomere babuze ababyeyi amaherere nuko batazi aho bari batarashoboye kubashyingura kugira ngo bashyire umutima mu gitereko nk'abandi bamenye yuko igihe cyageze bagataha birumvikana ko ni intimba ikomeye cyane hano ku ijwi rya Amerika mu gasaro kaburaga icyo tubafasha ni ukubarema agatima no kubafasha kugira ngo dushakire hamwe tugize Imana twagira Imana nitugubuka kenshi ukabona abantu barabonetse imiryango ikongera igasubirana ikagira ineza muri yo no kunezerwa. None Somana, niba mama wawe Imana imukomeje akaba akiriho, dusabe cyane akaba kumva muri kano kanya, niki ushaka kumubwira?
Iki namugari banyumva akaba ari mu gihugu cya Tanzania, arimo yaba ari wenda aba mu Tanzania. Iki namugari no rwose yamenya ko nkiriho nitwa Somana Joseph mwene Minani, papa Minani ni wari umugabo we, ariko yitabye Imana twebwe abana be turahari. Tumubonye twakwishima rwose tukanezerwa, ndetse twashaka n'icyangwa tugatangira kujya kumureba aho yaba ari.
Urakoze cyane Somana Yosefu kuba ushaka umubyeyi wawe ubije hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Twashimishijwe no kukwakira, ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha rwose.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 mu gihe cya Jenoside. Umubyeyi witwaga Mukantabana Chantal yarishwe, asiga abana babiri bakiri bato ariko badahuje se. Barirwa na Nyirarume Ngarambe Celestine. Uwimana Josiane bita Fifi yari afite imyaka 5 ari hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Murumuna we ukize baraza Latifa ni washa aka Uwimana tuye mu karere ka Gasabo, murenge wa Jadi, akagari kagateko mu dugudu wa Byimana. Arashakisha ukize baraza Latifa ni murumuna we.
Iki kiganiro maze igihe kinini nyumva, umugabo wanjye ni abanje kujya cyumva nanjye ndacyumva, numva ko hari abantu babazi ko abavandimwe babo batakiriho, ariko bagiye kikagera bakabonana. Nuko nanjye mpitamo gushakisha umuvandimwe wanjye twaburanye nkiri mutoya nawe ari mutoya.
Uwo muvandimwe wawe yitwa nde?
Umuvandimwe wanjye yitwa Ukize Baraza Latifa.
Mwatandukanye mute rero?
Kwambyuka nari muto, umubyeyi wacu ari we mama yari yapfuye muri Jenoside. Hanyuma turerwa na marume wari musaza we mukuru. Mama wanjye yitwaga Mukantabana Chantal.
Yego.
Hanyuma uwo muvandimwe wanjye ntabwo twari duje papa, kuko njye mama yari yahari yashatse uwo mugabo anjyanye. Papa uwo ngo umuvandimwe ndi gushaka yitwaga Ukize Baraza Mustafa. Twaburanye nyuma ya Jenoside, twarerwaga na marume yaje gupfa. Yitwaga Ngarambe Celestine.
Yego.
Icyo gihe twari dutuye I Nyamirambo munsi ya Stade Regional, ubungubu basigaye bayita Tere Stadium, munsi y'epfo gatoya aho bita mu Gatare. Hanyuma rero uwo marume yaje kumufata aramujyana muri Arusherina wo kwa Gisimba, kuko twese twari bato babonaga ngo kuturera bibagoye. Ikinera kumushaka nyuma y'iminsi mike barambwiye, numvise bavuga ngo yarapfuye. Ariko ntabwo bigeze banjyana ngo ndebe, sinigeze mbona n'abantu banadutabara.
Ninde bakubwiye yuko yitabye Imana?
Uwo marume niwe wabimbwiye, ariko urumva nari mfite nk'imyaka 5. Ariko sinigeze mbona abantu badutabara, sinigeze mbona batabaza, ndetse nanjye ntibigeze banjyana. Ikigo cya Rufirina yari arimo kandi ntabwo kiri kure, cyari kiri Nyamirambo naho bita kwa Gisimba.
Kwa Gisimba ndaharuzi, wari warukira umwana, sinakusaba sinakubaza impamvu utagiye kwirebera. Ariko ako kantu wari uvuze uti murumuna wanjye Latifa bambwiye ko yapfuye, ariko mbona nta bantu baje kutuyagira, ubwo ni ukuvuga ko nta n'ikiriyo kigeze kibaho, nta n'icyo bigeze barangiza?
Nta kintu kigeze kiba.
Orufeni wo kwa Gisimba irazwi. Uyu Celestine Ngarambe yari umukene cyane, uko wabonaga mwabagaho, wabonaga mubaho gikene ku buryo ibyari kuguhaza bitari guhazana murumuna wawe?
Icyo gihe nibwo Jenoside yari kirangira. Urumva mbere yayo byo nta kintu naba nibuka, ariko ibyo najyaga tubwira ko ngo yajyaga akorana n'abazungu mbere ya Jenoside. Ariko nyine bari mu buzima buciriritse.
butifashije ariko kandi nanone butabura icyo kurya.
Icyo nshaka kumva ni impamvu bafashe Latifa bakamujyana kwa Gisimba wowe ugasigara kucyo we batakujyanye.
Nanjye ntabwo mbisobanukiwe kandi ubu yarapfuye.
Reka tugerageze kubyumva kubera ko bizaba ngombwa ko tureba ku liste y'abana bari kwa Gisimba muri iyo myaka kugira ngo kwa Gisimba n'urufurina yiyubashye yafashije abishoboye gufasha kandi abarere barera neza ibitabo birahari ku buryo ntawe baheza kumenya umwana wahanyuze n'uwa barahanyuze akajyanwa mu kindi kigo cyangwa akajya i Burayi ku mpamvu izi n'izi. Ibyo ngibyo bishobora gusobanuka neza ni ikigo gisobanutse kandi abakiriwemo bose n'abatarakiriwemo ariko bakibonye imirimo cyakoze barakirata. Ibyo rero tuzabikoresha kugira ngo tumenye niba koko uwo mwana Latifa yarahanyuze atanzwe na Celestine Ngarambe wari nyirarume. Uwo mwana tumenye niba koko yaritabye Imana ari muri icyo kigo, niba arashyinguwe bazabitubwira kubera ko abantu bose bahanyuze barazwi nta kabuza tuzabimenya. Niba kiriho nabyo kandi tuzabimenya, ahari tuzahamenya, yaba ari i Burayi aho yaba ari hose dusabe cyane gusa kugira ngo abe akiriho. Ariko nagira ngo ubaze ufite imyaka itanu mu gihe bakubwiye ko Latifa murumuna wawe atakiriho, ukuze wibaza aho yagiye, wibaza niba ariho cyangwa atakiriho, uko wagenda gukura wigeze ugerageza gukomeza gushakisha cyangwa se n'ubuvuzi uti reka njye mu kiganiro Agasaro ka Buraga mbishyire hanze nivure nongere ntangire inzira yo gushaka murumuna wanjye?
Uko nakoze mu buryo bugoranye, mu bikomere no mu ntambara nyinshi zikomeye, uburyo bitigeze biha umutima wanjye gutuza ngo nanatekereze kure. Ubwo ubwenge bwanjye bwari bukiraho, ariko mu minsi yashize nagiye nkunda kumurota cyane mbona tubonana, noneho nsubiza ubwenge inyuma ndibuka ngo ariko iyo umuntu apfuye ko nari muri iyo myaka kuki batanjyanye nibura ngo musezere. Ese ko nta bantu nabonye badutabaye, ese kubera iki ngendo tubonana? Kandi none ikindi kibintera nuko nyuma y'icyo gihe yahise atangira guhambura amabaro. Yahise atangira guhambura amabaro y'imyenda,
atangira gucuruza.
Atangira gucuruza guhambura amabaro y'imyenda ya cago.
Ubu n'ubuzima burahindutse.
Mbona ubuzima burahindutse, urumva nibwo natekereje muri iyi minsi ndavuga ngo ariko se yari gupfa niba atabaze nanikiriye njyewe, kuko nakomeje kurerwa mu buzima bubabaje bw'amayoberane. Nanjye nari ndimo nshakisha no kwa papa kuko njyewe naravutse mu buryo bw'ubunyendaro. Umutima wanjye wari ubabaye cyane nuko nafatwaga nuko narerwaga, byari ibintu bigoye kugira ngo ntekereze. Nakundaga no guhora ndwaye, byari bigoye cyane.
Komera. Ndakumva.
Ubu niburaho namariye gushaka niho nongeye kwiyumvamo ubumuntu. Numva ko wenda ubundi ntabwo najyaga niyumvamo nk'aho umuntu nta buzima nigeze ngira.
Uwo mutware wawe muraganira akakumva, akagushyigikira, akakurema, akakubaka, akaguhoza, ukumva nawe utangiye kugira amahoro ku mutima?
No kubona abana Imana yampaye umugisha wo kugira urubyaro. Mfite abana batatu.
Amen.
Nibura nanjye numva ko Imana hari icyo yakoze nkiyumvamo ubumuntu, kuko muri uko kurerwa kwanjye nyine bageze ubwo banyita intumbi kuko nahoraga ndwaye ibintu byinshi. Urumva nitakariza icyizere. Ubu nibwo ntangiye kwiyumvamo icyizere, noneho nkagenda natekereza kure.
Icyo cyizere wibonyemo ni cyiza kubera ko cyashushe nk'imirasire y'ibikwiye kubona no kumva no kubasha gusubiza amaso inyuma ugatekereza nk'umuntu mukuru kandi wari umwana icyo gihe. Ni ibintu byerekana yuko watangiye kwiyakira, kuba warashoboye gutangira kwibaza impamvu nta kiryo cyabaye, kandi wari ufite imyaka itanu gusa ukibaza impamvu nta bantu wabonye baza kuvuga bati nimukomere mwagize ibyago twabimenye. Ukabona iminsi yagenwe iyo kurangiza ikiriyo irarangiye ariko nta ukomye ubona ntago bakubwiye bati ngwino tukwerekaho muri umuna wa wadi kugira ngo baguhe na karabu hakire uvuga uti muvandimwe ibyo byose tekereza n'ibintu wagombye gutekereza uri mukuru ariko kubona bigusubiza icyo gihe cy'uri umwana ukabibona nabyo ni ikintu cyiza kandi uri mu nzira yo gukira ndasaba cyane kugira ngo ubushakashatsi tugiye gutangira bwimbitse tuzafashwa cyane kubera ko n'abantu bakunda kudufasha hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga ufite nawe kwa Gisima abayiyoboye turakorana tura babaza bakaduha amakuru dukeneye bazayampa rero uko nzayabasaba kandi ayo bazampa niyo nzakugezaho tuzashakisha kugeza igihe tuzamenya amakuru n'irengero rya Latifa ukize baraza ni murumuna wawe Josiane wowe bakwita Fifi witwa Uwimana ndagushimiye cyane kwa wafashe kano kanya no kugira imbaraga zo kugira ngo uzane mu kiganiro Agasaro ka Buraga nabyo ni bimwe ni imwe mu nzira yo guturukwa ni imwe mu nzira yo gukira kuvuga wawe ukamvuga ukwari ukamuvuga ibigwi ukamuvuga ubuzima nabyo bituma umuntu akira ku mutima nyemerera ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga
nanjye reka mbashimire cyane no kuri Imana ibaha umugisha ukuntu mwakirana abantu n'urukundo mukabatega amatwi mukabasubiza neza no kuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi izabaye nijoro
urakoze cyane nawe tuzarisangire
amen
turacyari mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 i Nyarusange mu Ruhango umwana w'umukobwa witwa Mukamana Saidati yahungiye muri Congo Kinshasa na n'ubu ntaragaruka musaza we Ismail Sekanabu aramushaka mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali akagari ka Kigali umudugudu wa Rubuye
nabuze mushiki wanjye dukurikirana muri 94
yego
atekereza ko aba Congo Brazzaville cyangwa ba Congo Kinshasa
none se ni iki kikunzisha ko ari muri Congo Kinshasa cyangwa se Congo Brazzaville hari amakuru asobanutse umufiteho
yego hari n'abantu baba Congo Brazzaville twari duturanye neza bambwiye ko bamwe bamubonye Congo Kinshasa abandi bamubona Congo Brazzaville aho hantu hombi rero habura n'umwe umpa amakuru y'aka kanya ariko nabo bamuheruka
none se Ismail muri 94 mwari mutuye he
twari dutuye mu Ruhango ahantu hitwa Inyarusange
Inyarusange ni hehe Ruhango ko yari nini Inyarusange ni hepfo y'iki ni ruguru y'iki ni hafi ya traffic police ni hehe Inyarusange ni hehe
twatambikaga kuri transporo ukagera twari duturanye n'umugabo witwa Famanayo n'umugabo witwa Gerefie ni ku isoko ry'amatungo neza twahonze twari dutuye ku isoko ry'amatungo ahantu bacuruzaga inkoko n'ihene hari munsi ya superfecture ya Ruhango iryo soko ni ku migunguzi iryo soko rigizwe n'imigunguzi ahabanza habaga ari ihene n'intama ahakurikiye hakaba ibintu bya takataka ahegereye neza iwacu mu rugo hacururizwaga inkoko n'amagi
iwanyu mwari mutuye haruguru y'umuhanda cyangwa munsi y'umuhanda
haruguru y'umuhanda neza kuko n'abantu bakwepaga imisoro y'amatungo yahishaga nko mu rugo wazanaga inkoko n'ihene hari ukuntu bahitaga bagusoresha utarayabona babaga bahitaga baza mu rugo neza ni ukuvuga ngo neza uri no mu rugo umuntu ari kuri yawe abagugura inkoko yarasakuzaga ukabyumva uri mu rugo
none uyu mushiki wawe ushakisha yitwa nde
yitwa Saidati
irindi zina rye
Mukamana Saidati
muri 94 yari umukobwa yari umugore hari umwana yari afite
yari umukobwa Amwana yarafite yarakira umukobwa.
Yarafite nk'imyaka ingahe?
Yavutse muri 77. Urumva yarafite imyaka 17.
Umuntu wibuka hariya mu Ruhango wari ukomeye, wari uzwi n'ubuzwi, wambwira yenda ukavuga uti hari wari uhari bitwa Harufani, hari wari uhari bitwa Kanaka, uhazi ninde wavuga uti twari duturanye, twari twegeranye?
Umuntu twari twegeranye ni Gerefiye. Gerefiye n'undi yakoraga ku rukiko ari umugerefiye, na n'ubu barahari. We yamwibuka?
Yamwibuka.
Yamwibuka pe.
None ninde wavuga?
Mama witwa Mama Shusha.
Mama Shusha.
Yego, nawe yamwibuka, nawe arahari kandi na n'ubu. Hakaba abana ba Cumbe bose arabazi, barahari bose. Nubwo Cumbe yapfuye.
Yego.
Rero ngo bamubwiraga ko papa yapfuye, ngo mama akarongorwa, ariko bose barahari ababyeyi banjye.
Bari bamuhaye amakuru atari yo.
Bari bamuhaye amakuru atari yo muri ibyo bihe, nyine urumva mama yitwaga Umututsi, papa yitwa Umuhutu. Bakamubwira rero ko papa yishwe n'Inkotanyi, bagahita arongorwa n'Abatutsi bene wabo. Ariko nta makuru atari yo bamuhaye.
Mbese ubundi wakubwiye amakuru yuko Saida atashobora kuba ari Congo Brazzaville, we yakubwiraga yafitiye gihamya ya hari aho yamubonye agataha, wakamusiga akavuga ati musize inyuma, ndazi neza aho ari?
N'ubu tuvugana hari ababa Congo Brazzaville twari duturanye batabashije guhunguka. Nibo umuntu yampaye nimero ye rwo yabo, rwose ndabavugisha, turaziranye, baranzi nanjye ndabazi. Bambwira ko bamubonye Congo Brazzaville ahantu habaga Abanyarwanda, ariko we ngo agaruka Kinshasa kureba umugabo yari yarashatse. Naho bamuheruka, undi nayo nanone wahungutse wambwiye ko yamubonye Congo Kinshasa yarapfuye, yarahungutse, ariko aduhaye umakuru ahita yitaba Imana adaduha ataduhaye neza ngo yabaga hanaha naha tuwamenye.
Nicyo nari ngiye kukubaza, icyari kuba cyiza ni ukumenya aho komine yari arimo muri aho ngaho Kinshasa. Hari amakomine menshi, ariko iyo umuntu adomye kuri imwe nta habura umuntu yanyuraho kugira ngo amenye amakuru y'undi. Nta ni komine n'imwe wigeze wumva bakubwira bati aringariye mase, aringafura? Nta cyo bigeze bakubwira?
Nta kintu na kimwe bigeze bambwira kijyanye na karere cyangwa komine.
Abo ngabo baguhaye amakuru ko yasubiye Kinshasa avuye Congo Brazzaville, muvugana bari mu yihe nkambi ya Congo Brazzaville, bari Kintele?
Ntabwo nasobanukiwe ibyo ngo mbibabaze. Umpaye shansi nazagerageza kubavugisha, umva ko bampa iyo adresi.
Kandi byiza, ubwo muvugana bazakomeza baguha amakuru, kandi buno nto bazarusha
cyabo WhatsApp yabo rimwe na rimwe bitariho. Ubu ngiye kumara undi mwaka wose WhatsApp yabo bitariho, no guhamagara bisanzwe bidakunda. Niyo nimero barayikuyeho, niba barayihinduye simbizi.
None Saidati Mukamana, niba kumva mukanya umuhaye amakuru meza y'ababyeyi be bakiriho, hari abandi bavandimwe be bariho aho mu Rwanda uretse wowe?
Yego barahari.
Bamubwira
ko hari uwitwa Mushimiyimana Rehema. Saidati yarandutaga njye mukurikira. Mushimiyimana Rehema unkurikira ariho. Ikaba hizi Abudu nawe arahari ukurikira Rehema. Na Dukunde Zahara ariho, uko dukurikirana twese turahari. Na papa Byumvuhore Kasima arahari, witwaga Anastase, na mama Mukanyangezi Alfonsina witwa Hamida barahari. Batuye rwose Nyarusange, aho twari dutuye ku migongo z'isoko, aho twari dutuye.
None rero niba kumva muri kano kanya mushiki wawe yaba Kinshasa, yaba yarasubiye muri Congo Brazzaville, se aho ariho hose, yaba Kinshasa naho ubu ngubu arimo arumva ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika tugera henshi, tugera kure, barimo arumva ijwi rya Amerika aravuga ati barashatse, musaza wanjye arashatse ampaye amakuru y'ababyeyi banjye. None rero Ismail, niba kumva muri kano kanya, ni iki ushaka kumubwira umaze imyaka myinshi 30
mutandukanye. Na mubwira ngo turahari niba kiri hakaba twumva. Mu Rwanda kuhagera aho yaba ari hose biroroshye kandi birashoboka. Ya kwihangana katwibwira kuko umuryango uhora umwikanga ko ariho uhora umwikanga ko atigeze yitaba Imana yatuvugisha nimero yanjye ni iyo ngiyo nubwo ngiye yambipa nimero yose yo hanze imbipfe mpitamamagara nikanga ko ariho.
Reka dusabe cyane dutegereze twizeye yuko Saidat aza uboneka vuba kongera akavugana n'umuryango we mukamenya amakuru yewe niba arashatse yarabyaye na mukamenya yuko mufite ababyara n'abagiye bakamenya ko bafite abuzukuru nikiza natwe kizadushimisha. Ngaho rero Sekanabo Ismail, wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ushaka mushiki wawe, ndagushimiye kandi nkurije amahoro y'Imana.
Nese nange ndagushimiye kandi umurimo ukora, Imana izaguhe kurambira aho ngaho uhuza abantu n'umurimo udasanzwe. Ndagukunda cyane, Imana igikundindira aho uri hose kandi igirinda ijwi rya Amerika ridukorera umurimo wo kuduhuza. Nubwo ntamubona ariko mporana icyizere ko ntako muba mutagize Imana guha umugisha n'ishimwe.
Urakoze cyane, ndagusabira.
Nawe urakoze cyane, nzumva ikiganiro cyawe kugeza igihe amatwi yanjye azaba atacyumva ijwi rya Amerika.
Komera, Imana izaguhe kuramba, uhore utwumva kandi uhore udusangiza n'abandi.
Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga cy'uyu munsi hano kirangiriye. Bashimye mwese kuba mwadukurikiye aho muri hose ku migabane yose y'isi. Abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse, mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa, n'incamake ku muntu mushakisha. Ni 001 202 7 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 202 7 3 4 6 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
n'umurimo kutuza nuko namubona ariko mora n'icyizere ko nakubwa mutagize imana kuwumugisha n'ishimwe.